Ionite Nainia Chia 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 Daki Po Ina Rinim Data Man Chikane De Dan
Dachim Safi Dot Com
Daki Po Wana Mapilau Mapilau
Naite Naini
Yani Mara Kumi Unge Kwa Nahera Unge Niachisha Maisha Yangu Akisera Baba mama yangu ote kabwela Una nini we una kitu sinderela Naitikabu una ingia galimbo Kusuka usuki kutoka mama kimbo Mtani wamekupa jina ona kuita utumbo Samoja upo nao sambili upo singo Eti unanitaka, unanipata we ni mguaji Kila mtu anakamata, anavutaka we ni muaji Oya we ujikwari Mara ya we utelesi Oya we ujikwari Mara ya we utelesi We kijitu kama kinjeketi lengwale pale We kijitu kama kufosi tuende tukalale Mama yako kesha kuna asara Kuza atoto kama wewe Unafosi mapenzi kama fara Hani yangu sio kama wewe Eti unanitaka, unanifata we ni mbuaji Kila mtu anakamata, anavutaka we ni muaji Oya we ujikwali Mara ya we utelesi Wanangu wanashangilia Usera pesa, wangilia moyo kwa bia Usifosi ufote, tatetu watakudandia Abus maina, meneja mtebezi Boba ni 99, boba neo 99 Hajimuki 99, ukasho wa 99 Awe meneja kodaki blaki, awe meneja surambaya Mwanangu kasamilo, nakubari sana watoto wa keko Mitoto wa mbagara Tiko, magoli de wizisani Somi guvwa kimbo, mereja stivwe Amido tisnambiri KK Abuza buzani supplier Mavoko, inspector mbili nibadi number Presta, abetata